Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Ɗo yo Studio Tamani, keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Studio Tamani.
Aljumare chapantete go lewru juliye hitane 2015 sappo jeddi yamde jabbiri masilimaaji chapant enay e joy meden tawa e der maison de la presse bamako jottino no do kabaru julu Umar Waygalo on competitu wi de nyaloma hande o chapantete go lewru juliye woni nyaloma keje naado dum woni hakkeji robe leedi rumde afrique de lehen ko imu holiti wi de lehen sa e leedi er chapant e joy e didi godde afrique en mali kanyu lati dum wono non ko wasi rewde hakkeji robe kanyu lati leedi chapant e joy lehen do gado hala watatan be kuliti wi de wakkati joni o laamo wi wara yaltin le hen ati be jawa yalla hono hakkeji robe be de wirte le leedi meden di wakkati joni do won dentengal bale kumini de hakkeji robe be kuliti wi de be beltiki le kado hala sanne habude yurku yurku bete hande kawtal fuddido be do bamako do le ngal do kawtal do no walde oni de kanyum lanni le ngal do kawtal be jawa yalla hono be jaltito le hen sariyaaji kadi rewde fa tawe di do sariyaaji an baawi jottide do won leedel de fu jaye hono yurku yurku du habirte basketi firobe ballon juude leedi meede ni be ngala duubi sappo e jeegom holita ben der yamberde fuddi do bomo ko do mali fuddiri ngalu sabi debbe kayu Rwanda be ngatti do baddi chapan e joyi bo Rwanda hebi baddi chapan e sekiradi wona kabaruji moddi min jogini on do hande di ngaro faccinti de o Umar Waygalo nyaloma hande o chapantete go lewru juliye won nyaloma keje naado dum won hakkeji robe le rumde afrique de toberde be cubi hitande hikande be jaw yalla hono be ngatta faaro be baa bantude ko hemu be kabale talkaako le hendu ko baale de kolliti wiide le hen sa jeewi hono yambereji kewdi ngada amad le do bamako do bete hande yamber wande do de kanko josudu horejo leedi meedi ndi o kanko ardi de do yambere baale kumini dum won hakkeji robe le leedi meedi ndi be bi seriyaji kewdi du tabama seriyaji kewdi kertama le hen wono seriyaji gonginoji wiide fa keje robe rewe leede di meden di kasa jewi di do sariyaaji wakkar jono di tabaka fi hono wori Ousmane Diko
le mali do temdere neddo fu chapande joye di don be yo rewbe no be yombe an goni e leeti dalaji mawdi hono garanyaadi der suudu nannede suudu ile yonali naadu nanni reede karahan le kerdu meden du e be jogi ti dalaji kewdi fewde e gollirde nafaka laamu rewba na pandi e le laamorde men du suudu assemblée to temdere fu yo sappon tan goni député 1 hande le gouvernement fu du yo be taton tan no eleko banki yirwere afrique nangi jate mudum faanda no rewbe e worbe latorto gotum leede chapande joye didi de maliyo chapade joye birdi e dasade dun heddade tiagal kebe jawdi anaba yirwinde be ka dun lataaki fa hande jinganobe rewbe yogabe bi le mali do debbe heewa e le jate tawangal e wonde sariyaaji yogaji du anakenni be sada e wi mabbe hono sariya kabe jabanaka nanne e jate yalla ana walla debbo bamtaade
kanko ministre kumini don kibaru le kibaru robe le leedi meden di bete hande o holiti wi de laamo o waran yaltindi le hen dati be jaw yalla hono robe worbe pondirte le leedi meden di wakkati jono dentengal bale kumini de habbe hakkeji robe le leedi di be kolliti dum beltiki do majjun sanne ka o tinno golle bura hala kanko no dirte do madame dombiya mama koyto yo horejo dentengal bale le leedi meden di kede ko hali do hedo faccitango barke sise
la femme malienne
robe mali anan dokki anniyaji do kabaru yirwere ka so jeewi politique mali o wondi heddinde be tiagal ko ministre kumani do kabaru rewbe o holliti wiide laamu o ana wonde yaltinde dati kandi humanade rewbe kasa jeewi fa hande dun tabaka eden baawi taykidade dun fuddi nangude laawol sedan sedan le ciudi ministre di mede mira le duubi garoji di en pamam wiire so dun anniyanno na so dun hala bola tanno hande hande o wattu yottike mo worbe baawi pawde jikkeji mudun en e dow rewbe runde de waawa yaade yeso so rewbe ngatta hen koyde mudun en mede andi ko rewbe kaja nanno dun woni meden darda baba tobbe njottina anni ya jumudun di
waldede no dirta kafonde do wakkati jonobe moda e kongi mabbe febe kolliti wiide wakkati jono laamu an tini an haani hunchande do wonon yimbe la gombe le kereduuji be rewbe la gombe tombe e be kaani hunchinede hore non kanko do no dirta do ummu toure horejo walde kafonde o hollitiri wiide kede ko haali do en do faccitango Ousmane Diko
no rewbe keredu gorre e leeti dalani suudaaki sobe rewbe kebali bamtaare se rewbe heebe wondube e fikitaade leedo tiidi wurbe ley mudun ballaka fa keba suutaade e le ko hoji dum be nyande fu wala fu ko laato dun laato hala ka wala maanda laawol woda hakkunde rewbe wombe dow e wombe ley tampube be e hakkilan wombe dow e ley fu anakaani jodondirde golleji
to sigasu to du odo nyaloma wadama handen ton be kolliti wiide be beltiki to sanne halaji kewdi du halama do hen wonon bonandaji ngatte de fewde roobe fa yotta yaade hono ko sugabe roobe njaata lekkol sanne ko sekiraba do mbay nitidi mi joji modo hallame bemal anengal mi noddirta phase facebook go
tamani
kawrital fuddi bete hande do bomo ko do le gal do kawtal be jaw yalla hono be kadi be gaddirta fa jaw yalla hono yurku yurku habirte le mali fu e mangal mudo gal do kawrital walde oni kanyul lanni ni gal be kolliti widube jaw yalla hono sariyaji kaandi joddirde le di fuddi do sariyaji hondi kani tabirede le hendube jaw do wonono yurku yurku no do wori do mali do kanko no dirtata shaja afkiro yo horeju do wonon le di gal do kawral le gal do kawrital wonno le hen kede ko hal do hendo faccitan barki sise
l'idée de le
tagal jidal amengal niger kanyune afghanistan e ledde didi ngoni ciubade fa ewa sariyaji mali kedandi e bangal habugol yurku yurku le mali do men garan men yewda di dabareji no men pabirto mali le di sariyaji ko wawi sabi minde jojjinirde sariyaji mali do kumani di habugol yurku yurku kanyun e ledde godde de ko men taygiti edun wondi e yarde no mojjiri mede mele men tiloton e ko men gondi ko le kikida ko nan dun waran laato sababuji fa baade kala ko wawi famminde be yimbe no sariyaji di jodinirto kabar o ana moji jati ko hom fu yeli dum woni dum jotto no hani
postiji peyaji ngaji goddi le leedi meedi ndibe kolliti wid sa jewi le hitane fu ko dum nannanta laamu o yidum buri milliardoji didi CFA le hen be kolliti wid le hitane hikande be kaaja nanodo ko burdo jatti non be kolliti dum le kawtal mabbe ngal be gaddo le puddor yonterde do bomo ko do kanko no dirte do Moulay Ahmed Boubacar yo horejo de do bale kede ko halido en do faccitan Ousmane Diko
elay nande jatta hitande 2014 de gollirde joddi cioggu lawol mobilaji na pesa dedi nanni ko yata fa e milliardoji didi e milioji temede joyi miden gikkani hitande 2015 du men nyakata dun gollirde darandini lawinde yo lama hawjoto yo kayre dartata jawdi fa hebanu intinira lawi bondi hande do mali do nokkuji noga e jeenay goni do yobete ka de fudde gana nokku pesorde kewde majje fu yo nokku do mobilaji jobata cioggu lawol tan non
basketi do wona firobe ballon juude leedi meden di dedo yoterne fuddi do bomako do mali fuddiri dum galu sabi debbe kawi Rwanda be gatti dum baddi chapande jeddi e joyum Rwanda hebi baddi chapande nay le hendu dedo yoteren hani timmoide faale jetti lewru uttundu leedi el sappo didum gondi e hawrtin le galdo kawrtal kede Ousmane Diko ko haali do hen
hawrende piide basket afro basket U16 bamako 2015 suka worbe fuddi kenya le gubal a mali hebi baddi chapande jeddi e joyi dow Rwanda nanudo chapande nay Ethiopie nanni baddi chapande joyi e jetti Maroc hebi chapande joyi e didi le gubal be Algerie fi Nigeria nanni baddi chapande joyi e jeddi Nigeria hebi baddi chapande joyi e didi Angola hore kaw Afrique fi Afrique du Sud nanni dun baddi chapande joyi e nay kanyi hore mi hebi baddi chapande nay e jeegom elende yambere neberde afro basket U16 lede sappe e go kanyu e Mali pidata dengoni Angola Afrique du Sud Algérie Égypte Maroc Nigeria Rwanda Tunisie Guinée équatoriale Centrafrique kanyu e Éthiopie Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et les du Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe jelo ni le réseau ngaji meden dibe kolliti wida lawmo holliti wida na hani bande ko fotu ina sappo suko jokolle watta e ciudi sarwusuji di do golliji be puddiri di bete hande to kitato le hendu kanko ministre do no kuminu kabaru golliji le leedi meden di omo wonno to lanni di do golliji do no walde humminide kibaru kabaru yirwere fa yotto ande sukabe jokolbe kanyo hokkindiri juude apesi jagal mo de ngardan fado kaydo dum won hono jamarde hani hokkirede kaaki di lamo hani sodude di kane ko nande modu yam gal do kawtal gal fuddi ile kenyan to kayto le magal duuli yimbele ko foti teme der uri leyi sarkil nga jeddi goddi le lamo kay o le hendube ngaran halde dum won hono jaguji di kane hokkirede julotobe ngobbe tobe be nitu sa jewi le lamo kay o wakkati jono lamo huntenaybe dum do hore sanne feen tagal mo de ngardam faado kuccala dobe kolliti wiide ko yaata yimbele teme der dum honon demobe kanye uri le sarkil gaso kuccala kanye e yoroso wakkati jonobe e kintine ton jate le dum du hodon faana mudu faabe baabo hono yimbe elende mobe gombe tombe kawrtangal ngal hani wadde ton balde tati lanni ni be ngal do won walde ni wana jeya lamdo be wadde amsa afrique verte hokkindiri juude e agara tagal mudde ngardan faado kuli korodobe kolitiide kawrtal fuddi ton won ile kenya le ngal do kawrtal fa sukabe jokolbe gombe tombe pammine hono kaldon e kawral ala zeri ngal worri le hebdube jeyal hono be jeltinirta bet yalla kaldale kawral ngal anatade ko fur sukabe jokolbe teme daran gonde hawrtin le ngal do kawrtal lanni ni be ngal walde sukabe jokolbe gombe to kuli koroto kanyo ko kindiri juude e minisma tagal mudde ngaran timminire faado bilado o do kabaara ne metti sanne sekirabe kolitiide kaangaado goto kanyo wari ton kaw mudu e jo suudu mudu ɗum ɗum waɗi ɗum on nokku noddirteɗo Bilal e dene noddirte flawere ley henduɓe kollitide oɗo kanga duuɓi makko ana mbara capan tati e joyyi wiyama beete hande ila beete kecco baatu o immi so yeehi ɗum woni kanko kangaɗo o yeehi o ɓamoy to jambere o gandi kawi ko gonɗo ton o wiyama o soppi ɗum kawi ko coppe jeegom o soppi ɗum ɗum wonono goggi ko odu hollitan wiyeɗo o soppi ɗum dow kunko muɗum o soppi ɗum dow hoore muɗum fa gandi hoore ndi sirɗi ley hendu kanko kangaɗo omo noddire ɗum woni hawoye boore sakiraɓe wakkati joni o omoye juuɗe gendarme ngaɓe gomɓe tonɓe ɗo karti ñalawma hande e kabaruji meɗen ɗi ka fa hande kedde heɗade honno andirɗonno ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi.